cold diary, Nicole diary, uni tumie kama upendavyo. Nicole diary, Nicole diary, uni tumie kama upendavyo. Sing it. Nicole diary, uni tumie kama upendavyo. Kama uko tayari Bwana kutumie, imba pamoja nasi, sing it. Bwana unitumie kama mapenzi yako, mapenzi yako. Unitumie Bwana kama upendavyo. Mapenzi yangu yashuke, mapenzi yangu unitumie kama. Hebu imba tena, sema mapenzi yangu yashuke. Mapenzi yako unitumie kama. Hebu kama haya ni maombi yako jioni ya leo, hebu tuombe pamoja wote, tumwambie Bwana tuko tayari. Sasa tuombe maombi haya mbele za Mungu kutoka ndani ya moyo wako, mwambie Bwana, niko tayari. Watu wote tumwambie Bwana, tuko tayari, tuko tayari kwa ajili ya mapenzi yake katika taifa letu la Tanzania. Niko tayari. shene. Bwana anasema na mtu mmoja jioni ya leo. Bwana anasema na mtu mmoja. Na ninajua haya ni maombi ya mtu mmoja. Yuko mtu mmoja anatakiwa kuitikia wito huu. God has been calling to you. God has been calling. Just a matter of you saying, yes, Lord, I am ready. I'll do this. I'll do this. I'll do this. I'll do this. Kwa mara nyingine tena sema
niko tayari Bwana, niko tayari Bwana, unitumie Bwana kama sema tena niko
kupokea muujiza wako inakuhitaji uwe tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine ili kupokea muujiza wako inakuhitaji uwe tayari. How many of you are ready tonight? Some of you are not. How many of you are ready tonight? How many of you are ready tonight? Hebu mpe Bwana Yesu makofi tena mazuri. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.